Yeah. Ajira yetu ni kuchana. Tumeajiriwa kufanya, kuwachanganya, kuwagawanya, kuwatapanya ikiwezekana. Bado tupo kwenye map, mapu ya rap, hip hop. Manigas wa GCW, usijaribu trace level hii, tutakupoteza. And of course midomo mikubwa tutakumeza, ni kama jeneza, utaingia tu wherever so ever. Baro tuko Mbeya City Green, kabali di flan kana piga bling bling. Nazo atu ache kuzifaa mana, nyingi CCM docs zimetapaka. Tuende kwa fule, vimbwele toa pia kuna bule. Yo, nite Mr. Buddha, aka TZ, Simba wa Yuda. Crazy flow, you better know, siku saizi na chana baka majogo. Ya wike, ni mshike mshike, tunamkia biringe, atua mkira wama. Nibora tukamkia kuchana na kutoboa. Pini kwapi minataka kutoboa, kutoboa hili puto. Wabana puwa squeeze wamekua miayusho, foko nyingi zinafanana nana. Bora sisi ware wakuchana chana na kutengeneza kazi mwendo kasi, yani full overtake. Hakunaga breaki kupiga, wana tunapita pita, tunawinda, tunawinda sarali. Domana tulali, hatupotezi jabali, njaa kali huku mtani. Domana tuleti utani kwenye fani, kwani bei gani kushuti, kwani bei gani hilo buti, kwani bei gani saluti. Mguu pande mguu sawa, jikune kunguni, jikune chawa, kaa sawa, kula dawa, acha kuchachawa. Yeah, ni kama kawa.
Yo, kama yeah, kawa.
Ni kama dawa.
Kama kawa.
Ni kama kawa.
Speedy yangu kali traffic, wana nipiga matochi. Extos nimetoboka, nafuja mimoshi. Eyo, na hapa toshi. Nisipotoka na vesti, nitatoka na kikoti. Eyo, hatuluki vijoti. Tunapiga mapush up, mapush up, mapush up. Tuna wapush up, wapush up, wapush up. Japo wana to let down. Sound kali, in and up, high go down. Ni atari, atari, wanavosikia hizi sound. Toka GCW, GCW, wanavosikia hizi sound. Wanamsikia, wanamsikia yani 10-20 guns, 10-20 guns, kumishina mbo. Wanamsikia, tease out there, tease out there, out there. Ushawi kumtegea skill. Yo, shaba boy, sniper, sniper, sniper. Na hindo GCW mwanangu, tupo na tutendelea kuwepo. Atuogopi kitu kwenye huu msitu wa mziki, na huu ni mziki. Haya ni maisha, usilete maigizo, maigizo vitu vya kututisha, vitu vya kubisha, kubisha. Ndo hivi tumekaa tunasababisha mwendo wa kinyonga, hatuwezi kuhala kisha.